ask.
Nikodemo aliuliza,
how can a man enter when he is old like this?
Je, mtu anawezaje kuzaliwa mara ya pili akiwa mzee namna hii?
Does he go back to the stomach?
Je, atarudi kwa tumbo la mama yake?
And be born again.
Na azaliwe mara ya pili?
He said no.
Akasema la.
He said.
Alisema,
when a man is born again,
wakati mtu amezaliwa mara ya pili,
flesh is flesh.
Mwili ni mwili.
And the spirit is spirit.
Na roho ni roho.